tujibu upo single. Izo dalili za kimalaya. Dalili za kimalaya. Izo dalili za kimalaya. Dalili za kimalaya.
Bani music.
Oya kwenye bleach, kwenye tattoo, bona flesh, uko safi tu si wataji. Izo dalili za kimalaya. Ona shemeji zako wakifika, hauchoki kujipitisha. Yani hautuli muda wote unajibebisha. Izo dalili za kimalaya. Ukichekewa unaona unapendwa. Kwenye boti yako unatembea na kinga. Kinga o. Izo dalili za kimalaya. Muone yule apijiki. Tabia yake tunaijua. Yeye akipanda pikipiki lazima tajibinua. Michezo yo. Izo dalili za kimalaya. Ewe wanangu mimi nampenda, ananipenda pamoja tuna. Ewe wanangu mimi namuona, ananiona pamoja tuna. Ewe wanangu mimi namtii, ananitii pamoja tuna. Oya, ewe wanangu mimi namfeel, ananifeel pamoja tuna. Wanaume, ikisema mnafata. Oya wanaume, ikisema mnafata. Basi shika kichwa ni amkie. Asema shika kichwa ni amkie. Iwanangu shika kichwa ni amkie. Ema niga shika kichwa ni amkie. Nasema nipe kidogo nataka changa mseda. Ayo mambo ya wapi mweza kuna jieshi. Nipe kidogo nataka changa mseda. So boy, rubber back each over here. Now jump in, Osipaizo. What's that good for from Jojo Mafia? We're too busy, we're Uncle Abbas. Ah, now jump, 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 Jojo Mbembe. Ah, it's your boy, Maki Zube. Ah, we're too gonna be beat down. We're so big, Zawawa. Kijanja, Biwa. Say don't even.